Michael Abudu Beja Kanoyai With a girl
Chumbe, mirego godo cham. Masin mamari donge mirego godo cham. Masin mamari donge mirego godo cham. Bomo 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 bomo. Yeah 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 yeah. Masin mamari donge mirego godo cham. 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 Bomo 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 bomo. Yeah 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 yeah. Enyundo mamari donge mituomo godo chumbe. 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 Bomo 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 bomo. Yeah 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 yeah. Atoti biro donge kotingo gik mabecho. Atoti biro donge kotingo gik mabecho. Lady B biro yawa kotingo gik madongo. Nyako yugi biro yawa kotingo gik mabecho. Bomo 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 bomo.
Kuome kuome kuome.
Chuma yuak eh.
Kuome,
nyundo,
kuome, kuome.
Atoti biro donge kotingo gik mabecho. Atoti biro donge kotingo gik mabecho. Lady B biro yawa kotingo gik madongo. Nyako yugi biro yawa kotingo gik mabecho. Bomo 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 bomo. Masin mamari donge mirego godo cham. Masin mamari donge mirego godo mogo. Masin mamari donge mirego godo cham. Masin mamari donge mirego godo mogo. Bomo 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 bomo. Kuome 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 kuome.
Walete, 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 walete. Mano jake kini nyanyo tanga, eh? Nyago kilka maloka. Nyagi jako pio.